jeida mpenzi wangu, ninamulia jeida mpenzi wangu, ninamulia jeida mpenzi wangu, ninamulia jeida mpenzi wangu. Jeida linambia tutaoana akishamaliza masomo yake. Jeida linambia tutaoana akishamaliza masomo yake.